Let's get this party started.
Sham, sham, so many work with an appendage. We want to wakiona wanaleta uchochezi hawanania njema kama vipechana nao blam blam wacha wana ham fanya nao mema mama ya wakata steam vikibidi vyo nipe mambo ni date ni kupe yangu wa dim njo ni kupe nipe ni kupe batu pate njo pate mambo matam toka kwangu nipe ni kupe batu pate njo pate mambo matam toka kwangu nipe ni kupe batu pate njo pate mambo matam toka kwangu nipe ni kupe raha tupate, njoo pate mambo madam toka kwangu. Nipe ni kupe na raha tupate, njoo sogea karibu ni kupe mate baby. Nataka uwe mawane nole, kila napukana kuwaza tu. Shore, believe me, kwako wewe nimetata, najua kwangu mimi hata wewe umenata. Anza kukata, kukata the catwalk, I like the way you smile, your lips, the way you talk. Napenda unavu shake behind, this ain't a joke.
So wacha ni kupe, mapenzi tele.
Na wenye wivu wajinyonge
wacha ni kupe, rampa kache
mimi na wewe tu, maisha milele.
So wacha ni kupe, mapenzi tele.
Na wenye wivu wajinyonge
so wacha ni kupe, wacha ni kupe.
Sio utani ninachoomba ni nafasi kama dakika tano tu of your time nikueleze ni live kumai toka first time nilipole my eyes on you nilibelieve it's true kuwa ni wewe tu I promise you nitapenda buu na utanipenda tu hadi nimepiga magoti kwenye sakafu nitakupa chochote utakacho pairs and pairs are golden sandals your love I cherish I'll keep villa scandals pairs and pairs are golden sandals your love I'll cherish to keep
Siku moja jama mia aliniita Niko busy kwenye club na katika Nimetega sikio kwenye speaker Sina muda na mtu hata dakika ati
Sorry tukutane please one more time
Huku ananiangalia up and down
Okay now please write your number down
Okay come let's get down
Yo sikuweza kuringa Sikujali kama ana nyimbo ama ana dinga Moyo ulizizima the way he approached me Aliwasha moyo wangu kama tochi Sasa ni mimi na zizi na ye Sieni kukote, milele mimi na ye Na mshukuru mola kutuleta sisi pamoja Nilikuwa nimesha choka kumboja Moyo ulivyo jujika huu Sasa umepona na ridhika na sauti tu Sio lazima kila siku sura yake kubiona Hata bila ye kuwepo bado na mumona Akilini, mpaka singizini Mchana mpaka night, mawazoni yuko na mimi Natamini ye kuliko hata madini ama hela Sio lazima utajirini
Siku moja jama mia aliniita Niko busy kwenye club na katika Nimetega sikio kwenye speaker Sina muda na mtu hata dakika ati
Naamka kumekucha napita mama ngina nasikia Chukua baada ya muda naona demu wakishua Ameva
a black stretcher,
blue silky top,
and a pair of black Skechers.
An African queen,
a rare kind of species none of you has ever seen.
Ako masava, jina ni Mustafa. No need for you to worry, we can keep it undercover. For real, never mind about your current lover. Karibu pita ndani alafu ndo uta discover. Karibu pita ndani alafu ndo uta discover. Karibu pita ndani alafu ndo uta discover. Cheki Mona Lisa na vyo tingisha. Nimebaki nimejazika
Jazika
Wasee kila siku wanauliza
Uliza
Na wazani nilifanya mpaka kajikwa Cheki Mona Lisa na vyo tingisha
Tingisha
Mimi nimebaki nimejazika
Jazika
Wasee kila siku wanauliza
Uliza
Na wazani nilifanya mpaka kajikwa
savez-vous parler français?
Mi casa, su casa, mbona una casa, mare ya kwanza.
Nikupeleke Casablanca,
Mombasa, Rosta, Salsa, kamchuma kasa.
Sasa ni mavolcha,
ngoja, jua hautasafa, siwezi kukuchapa na tena nime apa.
Ni wewe ndo nataka,
wengine misitaki,
wani magonjwa ni mengi. So wacha ni kupe raha, mtoto waki Kenya, mi nishasema. Nishasema, wacha nikupe raha, mtoto wa Kikenya. Nishasema, nishasema.
Cheki Mona Lisa navyo tingisha. Sheni nimebaki nimejazika.
Wasee
kila siku wanauliza.
Uliza
nini nipata faka kaja.
Do we call, yeah. They be call Enrico. The Shanky Radish, the remix.
Habamika na ingo manoma. Hakwa sababu tunaanza tutakoma. Na hindi remix tumesa safisha ni akumakilisha. Na imetoka bombshell, bombshell. Habamika na ingo manoma. Hakwa sababu tunaanza tutakoma. Na hindi remix tumesa safisha ni akumakilisha. Na imetoka bombshell, bombshell. Habamika shikika alafu pika. Na kama ngoma imefika basa basa. Habamika shikika alafu pika. Na kama ngoma imefika basa basa. Habamika shikika alafu pika. Na kama ngoma imefika basi kachika. Bounce to the beat, bounce to the beat. Feel the seat, alafu get if you see. Kamu show kile unacho, fungua macho. Jue bombshell tunayo. We got what it takes, tuaswanya mubek mushake. Let you make your body bump and grind. Si mind vile watu wana kucheki. Hini day ya kubleki, ukisleki. Utapata huna chako na wako mzako. Nikile ya fauwande. Hebu you feel it, tumekamka locomotion. Music yetu la potion, basi set your wheels on motion. Twende kazi wazi wazi bila wazwazi. Tujua si wote tutaka a good time. Ila madime na tuwa believe, believe. Iyo si crime aha. Habamika bamika na ingo manoma. Kwa sababu tunaanza tutakoma. Na hindi remix umesasafisha ni akubakilisha. Na imetoka bombshell, bombshell. Habamika bamika na ingo manoma. Kwa sababu tunaanza tutakoma. Na hindi remix umesasafisha ni akubakilisha. Na imetoka bombshell, bombshell.
Na roll, yeah. Check it please. Bombshell tuna roll. They got them beggars. Them beggars tuna roll. Ever check you feel the bombshell tuna roll. They got them beggars. Them beggars yo yo. The shanky rabbit. Then in your baby place. They will leave in your keys. They will leave in my cheek. And in my body go fit. Now we will go fit. That's how we are to go fit. The shanky rabbit. Then in your baby place.
Just bless you with my right spell. You know you just gotta focus on me. You know you just gotta focus on me.
I like to make the ladies sweat up and scream.
Ooh.
Put you right on my theme.
Ooh.
Make you want to just scream.
Ooh.
Are you calling out for me? Calling out for me. Ladies sweat up and scream.
Ooh.
Put you right on my theme. Make you want to just scream.
Ooh.
Are you calling out for me? Calling
and
out
if
for
a
me.
I want no man to get close. Tell a girl she can go and let her
lose.
And if a girl I get carried, I will choose not to let her leave, not to let her
lose.
I like to see the girl in my attic. Yeah, yeah, that I'm a bit flashy. I'm the one that you purchase for your romantic love.
Yes,
I'll be your fantasy. I will mix up your allies and make you go high. Chop up your thing until y'all them go shy. Bring out your wild beast, make you be mine. Why you for tattily
all through the night? All through the night,
I like to make the ladies sweat off and scream.
Ooh.
Put you right on my theme.
Ooh.
Make you want to just scream.
Ooh.
Are you calling out for me? Calling out for me. Ladies sweat off and scream.
Ooh.
Put you right on my theme.
Ooh.
Make you want to just scream.
Ooh.
Are you calling out for me? Calling out for me.
Let her put arms strong out on me excited. Come on, William's strong, I'm a mini tighter. I was looking at you
cause you are looking at me, yeah. Ooh, can't you see that this is chemistry, yeah. Macho yako yanameta kama star. Na umbo lako lanifanya ulala. And if you like me and what you see, I can organize some privacy. Cause you are deadly, shapely, sexy. Especially when you move around to the sound, you come around eventually. Deadly, shapely, sexy. Especially when you move around to the sound, you come around eventually. Are you feeling as good as I'm feeling tonight? Cause if you're feeling this good, then why you so uptight? I'm like Superman, I hear kryptonite. I'm like a barking dog that does not bite. You see, nameless got a weakness.
What weakness?
When I see the dumb self in distress. In on it, kana ume nipa kamote. Cause I cannot stop this stupidity. Cause you are deadly, shapely, sexy. Especially when you move around to the sound, you come around eventually. Deadly, shapely, sexy. Especially when you move around to the sound, you come around eventually. Deadly, shapely, sexy. Especially when you move around to the sound, you come around eventually. Deadly, shapely, sexy. Especially when you move around to the sound, you come around eventually.
I'm the hot stepper, I'm the super popper, I'm the
cheesy.
Hey, what you wanna put aka? Uku kula na kufata. Usiku na mchana. Even if you mimi nataka. Hey, what you wanna put aka? Uku kula na kufata. Usiku na mchana. Even if you mimi nataka.
Girl, I like the way that you swing and pose. Keep the guys legs and them fingers crossed. I feel like I just want myself a jackpot. Me feel like me just want myself a jackpot. Show them how you broke out your prayers and you put it there. All them on them checking you out, wishing that them there. Putting it, rocking it properly and so me say, I can be the guy to make you shine off every day. Turn on your stuff in a chorus and girl craving it. Malta platinum, I'ma give you love every day. I don't really care what some junkie wanna say. I don't really care what some junkie wanna say.
Where what you wanna put taka? Uku kule na kubata. Usiku na mchana.
Shavu, leo ni leo msema kesho ni bafu. Itaka wa stake game ya mwisha. Shika glasi, weka barafu. Mimi na kinywa jenua kwenye mashavu. Leo ni leo msema kesho ni bafu.
Kama mimi mwenye kushika maiki na kuwapa Kiswahili shua, rhymes ikitua, rhymes apasua vifua. Na safari hii ma MC na waombea dua. Nikiwa hit kwa industry nikimanuva. Kama mvua na nyesha mahewa nikileta. Wako wengi lakini it's obvious I'm better.
Hot in here, hot in here. Tumeshika maiki Caribbean.
Brother kamata, sister kata. Kiuno kwa mdundo na hundio mtindo.
Pole,
haraka haraka haina baraka.
Pole,
pole,
pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole, pole,
amplifiers na puta more crowds than Rainbow Alliance. So aki uliza sema ni isa meshika na kutu roga kabisa.
Mahewa, mahewa tunapewa na kukatika na hizi ingoma. Basi tuazicheza na mpando, tuazicheza mbaka jasho.
Jasho ya tirinika,
moyo wapika,
kila mtu
anawika
lile ya kusema.
Mahewa tunapewa
ya tirinika,
moyo wapika,
kila mtu
anawika
lile ya kusema.
Mahewa tunapewa
Ziggy, ata mki, hey, I'm still bringing the fat ziggy. Paka mna chizi muna cheka, hee. Ata mki zidi kuzi this he flow. Bado nita zidi kuzi right na kugrow. Paka ni blow, ni anze ku rip he my show. Instead of having one shinde nina kama four, yo.
Nani ni ule African bamzi, na leta rhymes. Paka vichwa vya choboka, yani skiza hewa vile kali. Na leta flow, for sure Jonas itachoka. Nani yule African bamzi, na leta rhymes. Paka vichwa vya choboka, yani skiza hewa vile kali. Na leta flow, for sure Jonas itachoka.
Tukate, tukake, tukate, ruke, tushuke. Tukate, tukake, tushate, shuke, tushuke. Tukate, tukake, tukate, ruke, tushuke. Tukate, tukake, tushate, shuke.
Ina mabeste nani ya gare,
usare.
Mazi kitu lazima ahanywe,
usare.
Nagomba leo lazima kanase,
usare. Usare,
kamame,
usare.
Kisha baba lazima katemwe,
usare.
Kisha lale lazima patatwe,
usare.
Itanani nyumanya tamai,
usare.
Akadwe,
usare.
Ahanywe,
usare.
Mina lukuza, kani ya gari yama, mamazi hamsini. Tutafika lini, guaranteed leo tunawengia kusini. Chini kwa chini, juu kwa juu, side to side till I see what's inside. Girl is no lie, the way you shake your behind, I'm about to lose my mind. Pick up the remote and rewind, to my car please jump inside. For my friends I'll show you how we can hide, in the midst of the pirates you can have.
Triple Kings Entertainment. Instagram at DJ OGZ 254.
Paulina, 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 hebu cheza kwa mabingo tukuone. Say bam chiki cha chiki cha chiki cha, hebu cheza kwa mabingo tukuone. Say Paulina, 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 hebu cheza kwa mabingo tukuone. Say bam chiki cha chiki cha chiki cha, hebu cheza kwa mabingo tukuone. Unavyo walk, never talk, never smile, stop. Njoo nikwambie na kupenda kama tende. Shure please usiende, ukienda utakuwa unanitenda. Unavyo walk, never talk, never smile, stop. Njoo nikwambie na kupenda kama tende. Shure please usiende, ukienda utakuwa unanitenda. Nasema come kwenye flow tujifinjari. Tujua na kupenda na ugopa ukunia chota kuchunga takumanga takusari. Boys they wonder what I will use, amizo kurefuse. Lakini kikupata, sita kutu. How to do that? Need to tune. Come when you flow, choose the end there. What you want to get shot? Don't you want your shit? Pretty sissy, you want no more. Come when you flow, choose the shot. Choose the shot. My way to tear, my way to tear, my way to tear. Paulina, Paulina, Paulina. Hey, we chase up on my ring, got to do one. Say, bam, chicka, cha, chicka, cha, chicka, cha. Hey, we chase up on my ring, got to do one. Say, Paulina, Paulina, Paulina. Hey, we chase up on my ring, got to do one.
Tingisha mawetete, nikipenda zite haga, hata kana staga, bado niko sete. Paulina, 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 nikikuona tu roho yangu hugonga. bam chigicha 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 jo haujui vile woni changa najaribu kukukolo upatikani kwa mtambo hope ulipata ile rose niliata kwa mlango stories zangu na rose nilikata kitambo yendo come home kuniletea mampango chuzi sulio na endo aliniletea bango saa leo nataka kuntolea uruaro twende home kwake eti huko unguaro tukasikize mamo kararo lakini zisi mtaki wendo manzi wa kizee wendo nipo taki hebu nisikize
Paulina, Paulina, Paulina Hebu chaza kwa maringo tukuwane Say bam, chigicha, chigicha, chigicha Hebu chaza kwa maringo tukuwane
Hadi na tomane, classes of all ni obvious. Nyashinski juu ya mic unajua vocals ni also glorious. Na ni popular
yeah.
Lakini juu ya meza kuna issue moja bigi ka notorious. Demzuri ya meno kitali ni jangili. Lakini chali ya ezi kubali juu ya nini
oh.
Akikubali watasema amekuwa soft.
Kaspo
so anadu nini anafikiria kwanza
mm.
Situation tricky nani mtani nina respect 50 my mean. Kikubali wataniuliza vipi wadi
Nairobi's illest
DJ OGZ. Press on Facebook and Instagram at DJ OGZ 254.
My fans me now up in the wall. Now up in the wall. Tema haters come am ni pendi. Kule ni sembe. Meza wen bena wapa life come aside a car rolling. Now when you weave watching your game. My fans me now up in the wall. Now up in the wall. My fans me now up in the wall. Na ma autograph uta sign siku zote. Na wa shukuru walioni hold down. Na kwa hi rap game sita wa let down. I promise me now up a promise too. Album yangu itaku. Who are hits too cool, so you better act like you know what you lisa nana na roga say my prezo. Oh really though, once again here we go. Mr. Jackson knocking knocking on your door. Now wapa V2 haters, now wapa mambo. Now wapa vidonge wakitema shauri yao. Mina count blessings angu Joe. Na mpende msipende ndivo ilivyo. On my two still moving on strong. Walio dhani sita make it damn you're dead wrong. Na kama uko down basi sing my song. Kama kufloss is wrong I can't be right. Na kama uko down basi sing along. Kama floss is wrong, but say I can't be right. My fans. My fans me now up in the wall. Now up in the wall. Tema haters come am ni pendi. Kule ni sembe. Meza wembe na wapa life come aside a car rolling. Now when you weave watching your game. My fans me now up in the wall. Now up in the wall.
First two na dedicate kwa my fools. When your PhDs my player hitting degrees. Wanna taka kumvuta prezo down. Lakini mimi na washow I was a kani. Clown all this kwa sababu ya madem. Wow, when I say my now I drive insane kwenye membrane. And I'm like sure you're right. And if you're down with CMB for sure we'll be tight. And if you're not down bust it take a hike. Cause I got my friends and with that I'm alright. So see why he charge nye. Wala hamni baba ishi nye. Nazidi kuzipokea tele. Baraka zangu nikisonga mbele. Critics see why he charge nye. Wala hamni baba ishi nye. Nazidi kuzipokea tele. Baraka zangu nikisonga mbele. Haya twende. Every day napokea baraka zangu nikisonga mbele. Haya twende. Kila siku napokea baraka zangu nikisonga mbele. My fans.
My fans me now up in the wall. Now up in the wall. Tema haters come am ni pendi. Kule ni sembe. Meza wen bena wapa life come aside a car rolling. Now when you weave watching your own game. My fans me now up in the wall.
Club nimekaa bila tabu na jamaa na kati ya demu wangu kwa sababu napenda kama silver badala ya dhahabu. Ubaya mi wanga na jam kama arabu. Lakini mi utoa stress na kalamu. Na spit kwa mic na inatoka tu vitamu. Ii basi ni story ya demu wangu. Saki magazeti ziharibu game yangu. Nimekaa na kademu kangu kasuku. Na mroga tu na mastyle zangu za vudu. Na zilikuwa zina flow tu kama maji. Jamaa kakuja kumsalimia ni aje.
Sasa baby umepotea. Imekuwa siku mingi utatokea.
Sa hizo mina wistu angepotea. Akani salimia ha. Na haka endelea.
Usilete kombe kwanza kwa demu wangu manze. Aise usinilete. Hiyo ni mali yangu manze. Hey. Usilete kombe kwanza kwa demu wangu manze. Aise usinilete. Hiyo ni mali yangu manze.
Anyake onsukani. Anyake kama kurais. Kama luzi ya maji, juala, do waijali. Wanyake, all sizes. Wanyake, kama prices. Wanyake, kama luzi na maji, juala, do waijali.
Singe ya mabeste wako na mabeb sao. Alafu na wadisha Kepasa nimesha fika gani phone. So na DJ Chopstick nipe hewa. Paka nijisau kwenye dance floor. Inipeleke full and drink. Nijue wani wale mamanzi waitua mablaga. Da wako na watching system. Nikiji tupa nao ninatoka na kobole. Wenye tuwasha tupatia onyo. Unataka kweka hewa ndani andai. Tuliza peti tapeti enda kwanza kionjo. Kwa matatu za tufil westi. Ukisha pata mfano. Bio bus of life kwenye ndai yako.
Ukune
making me go bananas, lose my manners. Girl, I love the way you misbehave. When you shake your body, don't hurt nobody, girl, cause I want you to myself. You're making me a mental case, but I can't do without you, girl. The way you wiggle, wiggle, baby girl, you're driving me crazy. Nakupenda, nakutaka, nakutaka kishenzi. Tongue tight in the back, in the stama. Paka nikikona move wrong, gugu gaga. Huku paka kule ni wewe tu. Kiwa rapa mekubali tu ni wewe tu.
The way she looks at me, baby girl's making me miss my beat. She's everything that I and I desire. The way she move make my heart go on fire.
So baby, fire me, let's get it going. Fire me, wind when it's tuned. Fire me, I'm going psycho. Baby, fire me, let's get it going. Fire me, wind when it's tuned. Fire me, I'm going psycho.
Come closer, mommy, let me hold you. Go crazy on me, I'ma show you. Yes, daddy feels good when you shake your boom boom. Make him wanna take it from here to his room room. Amefanya akili do yuruke. Ita wase wanipeleke madhare. Tukuyu dem, amenishikisha nare. Amenibamba, sifa koni aje. If you want me to be there, I'll be there. And if you want me to give, I will give, yeah. And I'm sure that I can do without, yeah. Na nina hope kuwa leo kutachacha mami. Kutachacha mami, kutachacha mami. Leo niko shua kutachacha mami. Kutachacha mami, kutachacha mami. Niko shua kutachacha mami.
Tu n'as pas rêve, on y va, c'est, tu veux danser en fait, moi, je vais.
danser avec toi. Tu veux danser avec moi. Je veux danser avec toi. Tu veux danser avec moi. Je veux danser avec toi. Je veux danser avec moi. Je veux danser avec toi. Je veux
danser avec toi. Je veux danser avec
Ukisheki, akia mungu nilinoki Nika kupa the approach of Hi baby, you're so beauty I wanna talk to you Ulinipa macho ya mapenzi Roho yangu, ukaishika kishenzi Na vyoongea, nimeishi nawe miezi Lakini, sister vipi, bona unipi Sister vipi, bona zishiki Nikushike kidogo, niku Ah, niku, ah, niku, ah Nikushike kidogo, niku Ah
Nataka kukushika mo
She turn around.
It's just a day.
What make a jambo look so good when she
it's
turn
just,
around?
It's just a jambo, Kisumu City, a jambo, si, a jambo. A jambo, Mombasa City, a jambo, si, a jambo.
This time ya toka Kisumu,
kama huipendi basi kunywa sumu. Who can bogo me? Hakuna.
Yeah.
Nilimuona Lake Victoria.
Yes.
Kuna dema anaitwa Jambo amekula omena cheki hizo dagu.
Yes.
Jambo kweli amebeba mali.
So
tutapanga twende mahali. Kisumu city mji wa hatari. Boda boda ziko pale ziko tayari. Boda boda ziko pale ziko tayari. Nikampeleka.
What make a Jambo look so good when she turn around?
It's just a hey.
What make a Jambo look so good when she
it's
turn
just,
around?
It's just a Jambo, a Jambo, Kisumu City, a Jambo, si, a Jambo.
It's just this.
A Jambo, a Jambo, Mombasa City, a Jambo, si, a Jambo.
Naenda Kisumu City, kumita Jambo, mchana mwenye sura na figa nzuri. Toto la kiluo na ni mref kiasi, knows how to dress like Orie Manduli.
Wasichana wote wa Kenya tutobe.
Malikia wa Kisumu City. Ngona nywele sake zote ziko safi. Ana tabia nzuri kama Julia Witi. Kwake ndo nimefika na sitoki hapo.
What make a Jambo look so good when she turn around?
It's just a hey.
What make a Jambo look so good when she
it's
turn
just,
around?
It's just a Jambo, a Jambo, Kisumu City, a Jambo, si, a Jambo. A Jambo, a Jambo, Mombasa City, a Jambo, si, a Jambo. A Jambo, a Jambo, Kisumu City, a Jambo, si, a Jambo.
Amini na kiwi na mungiri de victor tumewasili.
I'm getting
Facebook and Instagram at DJ OGZ254.